ihambange twagumnyameni izwilamile tumaye moyeni bathi ngeke ngiphumelele kodwa ngisadonsa izahambaka yababona abahleba ngemuva ngiyazizwa izindlebe ziyaqhuma izithatha mizi yangihlenga yagijima ngiyaphikelela abangithandi bangangivimba noma kanjani yaphumelela phumelela ngaphumelela phumelela ngaphumelela Is it as amazing?